the WhatsApp. Flighty wena, freshi akachena. Tamatache beautiful kamo nina. Ariba kwa hati kwa tigugena. She's too hot, isn't she? Long hair, imi shi. Nadisake lamo kiki. Chichi gelo vakambe mwe ichi chichi. Beautifully made, sweet boo. Ngawamo na yo booty, kuya kuku. XXX, alitila juju. Wamo chilo kumoneka tita fike uku. Nati B, Biggie Biggie. Sangu seke shemu chipi, jigi. Heavy, ipu, tiki. Pyo itenga rasi geti, Biggie, yeah. Chigelo ni mbama wati lupi. Tete pia pala magulupi. Lole shoku tele lapa tupi. Si pesho nchita tirupi. Biesana. Chile shana. Ule tenkana. Uyom sana. Fly chick wena. Freshi akachena. Tamatache beautiful kamo nina. Ariba kwa hati kwa tigugena. She's too hot, isn't she? Long hair, imi shi. Nadiseke lamo kiki. Chichi gelo vakambe mwe ichi. Beautifully made, sweet boo. Ngawamo na yo booty, kuya kuku. XXX, alitila juju. Wamo chilo kumoneka tita fike uku. Imo madamu. Nala mile tele nsalamu. Mwana wenu moso mene nadiseke lamo. Kiki seke lamo. Bantu nibele shaka nefyo mwaneka. Chitinda po mutima no kutobeka. Nalipirila chapa wewe someka. Undange pamba dimpo yoveka. Ndakukumbwa kuna kufoya futi. Kukutemwa nini chito ndipa duty. Ngamoto kakono makwali wa booty. Pali wa beauty pa menso futi cutie. Fly chick wena. Freshi akachena. Tamatache beautiful kamo nina. Ariba kwa hati kwa tigugena. She's too hot, isn't she? Long hair, imi shi. Nadiseke lamo kiki. Chichi gelo vakambe mwe ichi. Beautifully made, sweet boo. Ngawamo na yo booty, kuya kuku. XXX, alitila juju. Wamo chilo kumoneka tita fike uku. Salamu, mana wenu moso mene nali seke lamo. Kiki seke lamo. Bantu, biesana. Chile shana. Ule tenkana. Uyom sana. Fly chick wena. Freshi akachena. Tamatache beautiful kamo nina. Ariba kwa hati kwa tigugena. She's too hot, isn't she? Long hair, imi shi. Nadiseke lamo kiki. Chichi gelo vakambe mwe ichi. Beautifully made, sweet boo. Ngawamo na yo booty, kuya kuku. XXX, alitila juju. Wamo chilo kumoneka tita fike uku. Yeah, soga doa. Yeah, bendo.
Turn every zip on the mix. Run that truth boy, let them know that you're running.
Sana ni vyeo yu. Bia sana. Batidero baka saiba lebe kata.